Whiskey.
Hata kupenda wewe like that. Hata nipenda mimi like that. Hata chiti wa yule like that. Acha ni upo.
Asoya, mapenzi sosifa. Mpende mtu tulia jamani. Kwa kea, usije ukaziko. Ukafulia moyo hadharani. Ikiwa yana aza yana noga kweli. Utazani ya kuna kufeli. Ya upasi Insta, kesho TikTok. Tambua yanaga ukweli. Oh, ili mpenda mtu akawa tu. Ananisifia tu. Kumbe patupo mapenzi. Yana land dunia. Oh, mwendo wa haste haste mdogo mdogo kwenye mapenzi. Tendo mate mate mogo mogo sitaki ushenzi.
Asili yake ya mapenzi anipende mwenyewe. Asili yangu ya mapenzi anipepenzi nilewe.
Lolo, hata kupenda wewe like that. Hata nipenda mimi like that. Hata chiti wa yule like that. Acha ni wapopo. Hata kupenda wewe like that. Hata nipenda mimi like that. Hata chiti wa yule like that. Acha ni wapopo.
Eti mapenzi ni utajili. Oh, wanafeli kweli kweli. Eti mapenzi ni ukafiri. Nani yake yanake jeli.
Wala hajajaliwa masikini.
Wewe usikalili.
Kipili pili cha mapenzi. Kote duniani kinawasha kweli kweli.
Oh, atakupa wewe utavimba.
Mwingine atapewa.
Ukisusa wewe ni ujinga. Mapenzi pombe utalewa.
Asili yake ya mapenzi anipende mwenyewe. Asili yangu ya mapenzi anipepenzi nilewe.
Lolo, hata kupenda wewe like that. Hata nipenda mimi like that. Hata chiti wa yule like that.
Acha ni wapopo.
Hata kupenda wewe like that. Hata nipenda mimi like that. Hata chiti wa yule like that.
Acha ni wapopo. Acha ni wapopo. Acha ni wapopo. Acha ni wapopo. Acha ni wapopo.
Hata kupenda wewe like that. Hata nipenda mimi like that. Hata chiti wa yule like that.
Acha ni wapopo.
Pango Records.